ngokubhaleleyo wena labini. Mithileyo madoda ndiphume entliziyweni yami. Ngokubhaleleyo wena, ngokubhaleleyo wena, ngokubhaleleyo wena, baby.